man. When did they call the baddest producer love?
More amazing jams, ZambiaJams.com.
Yeah, yeah, yeah. African real baddest, baddest, Deborah, umfuachi onsepe na umfuachi ete. Dalalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionze isho ufilave. Wifibi kamu mutwe iwe fiku kafya. Umfuafye lelo kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Fimbi. Sansa muka, loa, pena. Shana ibila, loa, katena. Fima pressure vika muka rumu koma. Munona chilila ulikuisa dona. Ama chushinga ya kupisha muma danka. Fula wanga danko kujomba wataka. Nanguli muipi waima wadanka. Bilimbanga fialila waima wadansa. Umfuachi onse pena umfuachi ete. Talalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionze isho ufilabe. Wifibi kamu mutwe iwe fiku kafya. Umfuafye lelo kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Iwe umfuafye lelo kwati takwa bapuresha. Nama COVID adalepwa. No peace wafye no mwenso wamfwa. Ela ifo fiku sendelo mutende. Kinguka vila sano kuya mfuafye kenge. Tashingi la batu geba dionze. Dashimone kenji to bad fire konze. Dawukwa nisha pala ifi alidula. Noku tontonga nyabushe nenga kula. Nanguchi befi muna wizinki mana. Sansa muka ukatoloka kamana. Fila befi okote fia mapuresha. Umfuafye kwa tita kwa mapuresha. Umfuachi onse pena umfuachi ete. Dalalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionze isho ufilabe. Wifibi kamu mutwe iwe fiku kafya. Umfuafye lelo kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. African real baddest girl, Deborah, Boss AK, Ela 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 Wise 21.
Exclusive from ZambiaJams.com.